This music.
DJ2 Elvis, ladies and gentlemen.
Yo,
Elvis, embrace the music in Africa.
Hey, Louis in the building.
Okay.
Now, but got it one.
The best collaboration forever. Mm. And that's your German push down. That's how it is.
Yes, listen. Na lele kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha. Na lele kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha. Na lele kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha. Na lele kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka. Gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha gashiga kupepeka kwacha. Let's talk about money, bitch, give me mankuta. I have to hustle, I have to make money. Swear like that, sky is the limit. My number just swear like that. Always praying for a miracle, kajena bufe illuminati. Never dream for success, my number work for it. The camp like a starter, nimbo na maezi ya labutuka. Kuu bamba na ishtanga, wadida labuka. Napena konga, paliko starter, ni achimwe na TVD. Bomba kwa tingi mpena, nefi maga TVD. Nangu tafisike lelo, fika tika no wari. Everyday it's a panel then I'm a hero katadi. Nima duara kulipe mule nenda duara. Kape kape weupera na nempera. Tua babaru vina waya waya washara. Just pull up a slug slow of your eshara. Na lele wacha gashi gafu pepeka kwacha gashi gafu pepeka kwacha gashi gafu pepeka kwacha. Na lele wacha gashi gafu pepeka kwacha gashi gafu pepeka kwacha gashi gafu pepeka kwacha. Na lele wacha gashi gafu pepeka kwacha gashi gafu pepeka kwacha. Watch it, yeah, she got it, pick a watch. Na lero watcha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha. Na lero watcha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha. Na lero watcha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka kwacha ya shiga kupepeka. Tulo ishilala Pandala manti wafitala. Na belela asole Baba ulezi sili mangala. Na faita ata Pantu uchushi chimoni mata. Ama pressure na mashoko. Millions of friends agada. Millions of friends agada. Ndikweba ya Alexander. Jokuta papa winse kanga na indwa muganda. Na senga waila. All we think is in the lama. Ela nabucha. Netaka story lela nda panda lama. I don't wanna know drama. Wala kwasha ni kudala. Wala bana baimbeke sa kunyumba. Baza fana njala. Get on my way, get on my way. Tatuma konda kumpala che. Ine ni konda ndalama, nizo nda mtu wa mastoli. Na lelo wacha atishani mwema bus driver. Aso na lesa, lenga titu le survivor. Wedhani we shovele, olo che magaiva. Lesa tapela, tambiga fe, mune daiva. Na lelo wacha gashi yaku, pepeka kwacha gashi yaku, pepeka kwacha gashi yaku, pepeka kwacha. Na lelo wacha gashi yaku, pepeka kwacha gashi yaku, pepeka kwacha gashi yaku, pepeka kwacha. Na lero wacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha. Na lero wacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha. Na lero wacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha. Na lero wacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka kwacha gashi yaku pepeka. Yes, yani shivi kwa. It's your boy in the building. DJ 2M1, this one. Yes. Yes, you have to make a watch. One time.
Yes.